tuwo nyang'i yamo satina nyajo magungara buor mayom maklokre kata matang'tang'.
Bye.